It's Kaliba.
Soma kwa Zaburi ama wa Galatia ah. Tuakeme vizuri penzi wanulinyatia ah. Uba tulifungi kufuri wakose pa kupitia ah. Ona wataipata sifuri waishike mikia ah. Mi nimenyosha mikono penzi milpigia saluti oh, mama. Nashaweka mdomo hata nishike bunduki oh, mama. Meniziba mdomo na lasali lifata nyuki oh, mama. Penzi umeka mshono waje na nyembe alitatu oh, tugale gale tukitandani wange na maua maua juu lale lale kifuani kuku kincharua charua ile michezo kitandani penzi unajua unaniachaga tabani kama nguo umekamua yae yeah. Habibi, shazi basikio, shafumba macho. My baby, wendo changu ni kikulacho. Oh, waridi, hauna mwengine zaidi yako. Na nafaidi, inaenda na size yako. Ah, unanipatia mpenzi. Kipenzi changu changama na nijuli.
Waridi, hauna mwengine zaidi yako. Na nafai.